Happy fam bana pochum again. Tena na tena.
Never change.
Hey, 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 hey.
Never change.
Atofunga mipaka, chochoro nini tapita.
Never change.
Hey, 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 hey. Umeshindwa kumilia maisha yangu magumu. Marafiki wa kushawishi ili kufanya umalaya. Kutoka inje ya ndoa kama uja waikolewa. Wivu wa nini ukinyona na wenzio? Wivu wa nini ukipona tunacheza?
Yelele
once again.